Yesu yebazibwa abooluganda, twebaza Katonda olw'amakya g'olwaleero nti nataalukeesezza era twogera ku mutwe ogugamba okulindirira Mukama n'obugumiikiriza. Abooluganda, okulindirira si kwangu. Buli kye tuyitamu mu nsi muno eno kya kulindirira. Everything is about waiting. Okuviira ddala we twazaalibwa, even the process ey'okuzaalibwa kwokka, it is about waiting. Omukyala afuna olubuto naye okulindirira emyezi omwenda okuggwako asobole okufuna omwana. It is not an easy journey. Naye olw'essuubi eryo lyabeera nalyo at the end of it, it is what gives that woman hope. N'aguma n'agamba kannindirire kubanga kye nnindirira kirungi. Amakya g'olwaleero nga njagala okwongereza ku bannange bye babadde boogera okuva wiiki gye yatandikira. Beki egyo yatubuulidde kiki kye kitegeeza okulindirira. Abooluganda, okulindirira kutegeeza okuguma. Buli omuntu wakugamba lindako kitegeeza guma. Naye okuguma si kwangu abooluganda. Oyita mu mbeera, oyita mu mbuyaga ez'amaanyi. Naye ng'olina okuguma kuba the end of it all, olina okutuuka emitala eri. Kiki ekituwa amaanyi okuguma? Kwe kulengera ekijja oluvannyuma lw'okuguma. So in life, abooluganda, we must know the purpose as to why we are waiting. Kiringa okusaabala ng'ogenda emitala eri, ng'okimanyi nti gye ngenda okugya ssente, ng'onoobeera mu banka nga layini mpanvu n'olindirira abalala nga bwe bagyayo ssente, bwe ba withdrawinga ne bagenda, bwe ba withdrawinga. Buli w'oba nga weetaaga ssente nnyingi, olina okusimba layini mu banka ng'ogenda kuzijjirayo ku kyeke, abalala ba bankinga ng'olinda ssente. Buli w'obivaako n'ogamba kanzireyo kaŋŋende n'oddayo ewaka olw'okuba wasanze layini empanvu ennene, kitegeeza ogenda kuddayo nga tolina ssente era ogenda kubeera frustrated kuba bye wayagadde okozesa ssente ezo tebisobodde kutuukirira. Nate era ojja kuddayo mu banka era bw'onaddayo osangeyo layini n'era olindirire. Kati kiba better okulindirira paka w'ozifuna than you keeping going back, ate era n'okomawo n'era n'olinda. Bwe tutyo bwe tuli mu bulamu bwaffe obw'obulokozi. Emirundi mingi tutera ne tubivaako, n'obivaako n'ogamba nze kanzireyo mu nsi gye nava, gye nava mu nsi nali nfuna kino ne kiri, n'owulira ng'oyagala kuddayo. Naye abazzeeyo mu nsi abooluganda bangi bakomyewo ne bagamba bannange, twebaza mmwe abalindirira kati mutuli wala, naye for us we have to start again. Tulituuka ddi eyo gye muli? Abooluganda, okulindirira kintu kikulu nnyo. Njagala tusomeko mu Galatians chapter 4 and verse 4. Bible egamba, in God's timing, at the appropriate time, at the right time, God sent His Son. Abooluganda, there is a right time for everything. The Bible talks about it in Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. God makes all things beautiful in His time. Abooluganda, waliwo obudde bwa buli kintu. Naye okulindirira obudde obwo okutuuka is the thing. Naye buli we tumanya nti what is going to come after waiting is good, it is worth the waiting. Abooluganda, tulindirire Katonda. At the right time God sent His Son. Yesu singa yajja before, tetwandirabyeko banekemiya nga balinda babozeya. Naye bonna baalindirira Yesu nga balanga okujja kwa Yesu. Naye Yesu yajja mu biro ebituufu, yajja okutulokola mu biro ebituufu. Abooluganda, n'obulamu nga Yesu amaze okutuuka, Bayibuli egamba yatuuka mu biro ebituufu. But it was not easy for him as the Son of God still. Yatambula ku nsi, yayita through a lot of waiting, a lot of battles, nga naye alindirira omusaalaba. Yamanya nti the purpose of his coming gwali musaalaba. Naye after the musaalaba waliyo okugulumizibwa, he would be glorified. Ekitugumya mu byonna is what is coming after the waiting. Yesu yamanya nti after the waiting, after crucifixion, waliyo okugulumizibwa, okuddayo okutuula eri mu ggulu, ate okusinga abeere mu bitiibwa ebisingako ne bye yalina nga tannaba kujja ku nsi kuno. Abooluganda, bwe twali nga tetunajja ku nsi kuno eno, twaliyo mu ggulu. Naye Mukama atuyisa mu nsi muno olw'ekigendererwa. Wabeewo abalabira ku ffe, wabeewo abayimirira buli we batutunuulira. n'olw'ensonga eyo tuyina okugumiikiriza, tuyina okulindirira, tuyina okuba abagumu. Yesu naye newankubadde yali mwana wa Katonda, and actually he was God himself, he learned to be patient ng'ayita mu nsi eno. Naye kiki kye tukola nga tulindirira? Yesu we yali alindirira omusaalaba yakola ki? Bayibuli egamba yagendanga buli kiro n'asaba, yayambukanga ku lusozi n'akoowoola Katonda ng'amugamba, nzizaamu amaanyi, ngumya. Abooluganda, buli we tulindirira Katonda tumulindirira okuyita mu kusaba nga tumugamba tuwa amaanyi. The Bible says in Isaiah 40 verse 31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Tulindirira Katonda okuyita mu kusaba, okuyita mu kumunoonya nga tumulindirira amaanyi lwe gakomawo. Kubanga in actual sense, waiting is not easy. It seems tiresome. Ng'oli mu banka olindirira ebigere bikufuuyirira, ng'owulira wandizeeyo ewaka, naye buli lw'ojjukira nti w'onaalindirira, the end of it all, ogenda funa ssente, oyongera okuguma n'olinda. Bw'ofuna ssente ne zikubeera mu ngalo, you become happy kubanga ogendagenda ogule buli ky'obadde oyagala. So it is worth the waiting. Naffe tulindirire Katonda, abooluganda, nga Yesu bwe yalindirira. Naye ng'ali ku nsi kuno bwe yali alindirira, waliwo akaseera buli w'olindirira ng'oli mugumu, ng'oli mu Mukama oguma. Waliwo akaseera bwe yali ayogera ku kufa kwe, n'ayogera bannange ng'agamba abayigirizwa, ŋŋenda kufa, ŋŋenda kubonaabonyezebwa, nina bye ŋŋenda okuyitamu. Sita Peetero n'amugamba, ah, be it far from you my Lord, tekikutuukako ekyo. Naye Yesu n'amugamba, go behind me Satan, you're not in the will of the Lord. Ng'agamba Peter, genda ennyuma wange gwe Sitaani. Ekitegeeza buli we tulindirira Mukama tufuna amaanyi, era buli we tulaba omuntu agezaako okutugamba nti gwerekeraawo okulindirira, ebyo by'okola tebiriimu makulu, omanya nti oyo Sitaani yakulumbye. N'oguma n'ogamba, leka nnindirire. Yesu yalindirira mu mbeera zonna, na yatuuka ekiseera n'agamba Yuda, olw'okuba yali ayambadde amaanyi, n'agamba Yuda, buli ky'okola kola mangu. Mu kaseera ak'okulindirira, abooluganda, tufuna amaanyi, n'omanya nti nno waliwo akaseera ak'okununulibwa. Naye mu kaseera ak'okulindirirwako waliwo many doubts that come to us. Buli omu ku fe, I believe at a certain time in your life you have wondered, n'ogamba naye Katonda gy'ali? Buli w'olindirira waliwo ebijja mu maaso go, n'otandika okwebuuza, naye mazima kino ndikiraba? Waliwo by'olindirira nga byakaseera katono? Waliwo by'olindirira nga you don't know how long they will take? But I'm telling you my brothers, it is good waiting. There is a reward when we wait upon the Lord. Our strength is renewed. Yesu buli we yeeyongeranga okulindirira Katonda, amaanyi gaamuzibwanga, mu kyava yafuna amaanyi agagamba Peetero, ndennyuma wange gw'oli Sitaani. Ng'alaba ekijja mu maaso nga kiringa ekizibu, naye ng'akiyitamu, ng'aguma, ng'akimanyi nti kiyina a reward, ng'akimanyi nti kigenda ku producing something that we needed. If Jesus had not waited, if Jesus wasn't patient, mbyayitamu byonna, nze naawe tetwandibadde balokole. Naye buli we yalabanga nti obulokole bugenda kujja gye tuli, n'aguma n'alindirira. Waliwo akaseera bwe yatuuka mu bulamu bwe n'agamba abayigirizwa, come and pray with me, my soul is so troubled, I am exceedingly troubled, I am distressed in my spirit. Nga naye alaba omusaalaba gujja, ng'alaba ebizibu, alaba okuyiganyizibwa, ng'alaba tebigenda kubeera byangu, n'agamba neeraliikiridde, nga mweraliikirivu, n'agenda n'asaba n'akaaba. Abooluganda, mukulindirira mulimu okukaaba, mulimu akaseera w'otuuka n'ogamba naye kiriggwa ddi? Abooluganda, teri kitaggwa, byonna biggwa. It is about God's timing. God's timing is the perfect one. Let us wait upon him. Yesu yalindirira omusaalaba, bwe gwatuuka ng'alaba takyayina kyakukola, about it, the time of the cross has come, n'agamba kati, Yuda, buli ky'okola kola mangu, ng'ayambadde amaanyi, ali ready to face the cross. Era kyava yatuuka akaseera nga bamukomerera, nga bamuwandulira, yagamba, forgive them because they don't know what they are doing. Time yatuuka ng'olindiridde Katonda n'ofuna amaanyi n'otandika okutunuulira other people with compassion. You know they are doing certain things which hurt you, but you say forgive them. N'ogamba Mukama basonyiwe, because at the end of it all they do not know, for you are going through a time of waiting, but you know it is for a purpose. It is going to produce results ezigenda okuyamba okuwangula. Bw'atyo Yesu n'alindirira paka bwe yatuuka n'agamba kiwedde. Era bwe yavaayo yagamba the time for being, bwe yali akyali ku musalaba n'agamba glorify your son, kubanga alaba buli kimu alindiridde Katonda. It was time for being glorified, and right now he's seated at the right hand of the Father because he waited patiently. Abooluganda, kirungi okulindirira because it has good results in return. Mukama abawo omukisa nga bwe mulindirira.